na misifa kwenye rada mina tisha ilada kala kokote mina wakilisha hi hi mina pewa hi tena bila shy now wana nipa hi ninaposema hi na manisha hi masela ndana nyumba ninataka mfurai wengine wanadai eti mimi sifai eti wanasema dole mimi najidai ama kweli ngombe wa masikini hazai hata hivyo mimi bado ninawapa hi ninapopigwa handsome club misikai na kwenda kuicheza wala misioni shy candy kelly sola no lazai mademu wa kibongo wote wananipa hi yo hi baby say hi na homba tama sampale unaponipa hi hata kama uko ovyo punguza ni shy masela na madeda na nyumba say hi yo ninyi mahai sasa ninaimba wote wananipa hai katika kambi yetu mnafiki hapai tutampa kipigo mpaka mwisho azilai halo biligeti kumbuka na kudai ile bilioni 10 haina masilai ukimuona venture DJ Makai wape pesa yangu wailete ustadei
njoo nulisai
ukipenda wewe ni temse wa mikazi tambulishe demu wako wanione nusu jaribu siku moja ili unipigezi kwenye 18 waga mimi ni mikosi inapolenga kitu siku zote mitikosi hebu nitambulishe fasta wacha kutilei natongoza yeyote hata kama masai na nikimpa hai nai ananipa hai na mwazo wa hai mwisho wake huwa bai yeah hai baby say hai na homba tama sampale unaponipa hai hata kama upo ovyo punguza ni shai masela na madeda na nyumba say hai yo baby say hai na homba tama sampale unaponipa hai hata kama upo ovyo punguza ni shai masela na madeda na nyumba say hai yo
Mwisho, mwisho kabisa.
Hi, baby, say hi. Na homba tama sampale, unaponipa hi. Hata kama uko ovyo, punguza ni shy. Masela na madeda, na nyumba say hi.